nghèo quê.
The Paso Music.
Muda mwingine unanikela, unavuliza maswali, maneno ya mashoga zako nanifanya siwe so. Umesha kuwa kibendera kwenye upepo mkali, ila ndevo penzi lako misiwezi kunawa. Wamekufunza tabia mbaya, kurudi wa mnomeleo, na mimi kwako sina baya, na kusamehe mimweleo. Wanachukia kwa kweli wakiniona niko nawe, na mimi wananikera, basi mara moja moja baby nielewe. I wish you twende mbali, malikote nishi na wewe. Wananinyima raha marafiki zako, basi talk to me baby, naomba tuwe together. Sosi nimepika na unapoa kwenye meza, usilewe my baby, utafloa Kiingereza. Moyo na sita bila wewe sito. So baby you promise, my baby you promise, so baby you promise, my baby you promise. Napiga simu nasema uko biza, unaniweka kwenye giza. Muda mwingine napiga upokei, unakula bata sinza. Wananisifia wakiwa na mimi kwa kwenda nimaliza. Muda mwingine nasali baba Mungu basi atende miujiza. Wanachukia kwa kweli wakiniona niko na wewe, na mimi mwananikera, basi mara moja moja baby nielewe. I wish you twende mbali, malikote nishi na wewe. Wananinyima raha marafiki zako, basi talk to me baby, naomba tuwe together. Sosi nimepika na unapoa kwenye meza, usilewe my baby, utafloa Kiingereza. Moyo na sita bila wewe sito.
So baby you promise,
my baby you promise,
kama utanipenda.
So baby you promise,
if you love me now,
my baby you promise,
if you love me.
The music on this one, Lo Paso kid on the map, yeah. It's black with the magic fingers, magic fingers.